Nai shusta ukangaka. Nai the beat commander baba. Zumba zumba 7 bullet. Nai my young family. Nai my name is Nash. Nai my name Juno se Pegasi. Niri se Betty Smash family. Utatala. Nirne. New hit. Awe awe chicho man. Nirne. Baso kwana bashisha. Nirne. Do new hit.
Ikale basa masa ma.
King Smash ni shusta dwani sela loko je fikile mishishi para big tela tama je petula ana karu wangu pega aina mzuzu ya shteka sanga ne tintana kula tabu kashteka na pete special tingi sela ni banana nzani hiti hiti le mori ya bata tina machacha mela ninge je mkufanga sela zumba super beat komanda the beat in the swag kata tina na kukongo hale dinja nganja
ikaleba sama sama ikaleba hi pepa pepa lako peti hile karabu nanga bata tina bata wala spi
Nago 7 Shita.